Kia smokemziki.com.
Uno 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 Beatmaker.
Pacheco Menudo.
Kwani unaogopa nini nipe kidogo?
Mimi naogopa.
Mwenzako sina makubwa mimi na madogo.
Mimi naogopa.
Ukinipa sio chukua sana mimi kidogo.
Mimi naogopa.
Kazi yako we mamu, ukalia gogo.
Mimi naogopa.
Nitakupa unachotaka, nitakupa.
Mimi naogopa.
Nitakupa iPhone mama, nitakupa.
Mimi naogopa.
Nitakupa macho matatu, nitakupa.
Mwenzako bado mdogo, mapenzi kwanza mimi siyajui. Siwezi kukalia gogo, chazoea kukalia pistuli. Unasifika vibaya, mtani na kujua vizuri. Siwezi kula vya kwako, nsije nkaiposa isifuli.
Mimi naogopa.
Nipe mamu. Nipe kidogo tu, mwenzako nichangamshe damu.
Mimi naogopa.
Nipewe mamu. Nipe kidogo tu, mwenzako nichangamshe damu.
Hoya we, ukinipa ntakupa iPhone. Macho matatu, tatisha ukiramba na ikoni. Hoya we, ukinipa ntakupa iPhone. Macho matatu, tatisha ukiramba na ikoni. Hey, ukitaka kuishi vizuri, punguza icho kiburi. Utakula vitu vizuri, ukiachia hiyo sifuri. Mbam, bam, 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 jambia waze. Mbam, bam, 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 jambia waze. Nikisema bam, 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 jambia waze. Mbam, bam, 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 jambia waze. Mamu nipe, na mimi nikupe. Nitakupa macho matatu lako moja jicho nipe. Mamu nipe, na mimi nikupe. Nitakupa macho matatu lako moja jicho nipe.
Uja nipa sikupi, unda kamati. Macho matatu, ayapa uyapati. Uja nipa sikupi, unda kamati. Macho matatu, ayapa uyapati.
Ona mamu, kinipa jicho moja. Nakupa macho matatu. Nipe, 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 nipe tena. Ukinipa jicho moja, nakupa macho matatu. Nipe, 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 nipe tena.
We fataki we, ukiludia nitamwambia mama. Usinichombeze mwenzako naogopa sana. Yani we, mitego unanitega sana. Koma mbwa we, uo mchezo sijawahi kufanya.
Yani ndo hivyo sikupi, iPhone sitaki. Nenda fataki, na mimi unipati nyo.
Mbam, bam, bam, sijambiwa ze. Bam, 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 sijambiwa ze. Aochi like ochi. Ae nikiwa ni mimi ya ba mamu. Ochi, ochi. Awe mkadebe. Ha, ha. Awe msebendie. Mokan. Bizi.
Awe. Unajua mini decha eh. Mkadebe kadecha. Ah, ah. Teddy Bizi baba kena chimpla. Mtama muima. Talande mtumbadi. Weka nyama jeyala blandi. Ani salimie sana DJ Ramsey. Kidoe ya sauti ya mamba. Mane mane pesa. Watoto mboza eh.
Macho B. Macho B. Macho B. Macho B.